Shenge party, liba dula, ukufuna umthombo, nentliziyo yami iyazula, ayifumani into nomkhondo. Nanamhlanje bayandibuza, senginjena ngathi ndililo, wena uhlaleleni, ulaleleni.
Vatombo, tombo, vatombo, tombole, vatombo, o tombo, vatombo, o bale, olele, olele.